chinene, po chinene. Wakizingua situ nakata umeme. Nasema po chinene, po chinene. Squeeze mjini msingi pesa siyo masebene. Po chinene, po chinene. Wakizingua situ nakata umeme. Nasema po chinene, po chinene. Squeeze mjini msingi pesa siyo masebene. Po chinene, bada ya kuhaso. Na hai tu ni bila ya kumwaga jasho. Pochi nene mlinde demu wako. Focha nayo mwonga sana bei ya simu yako. I got love for my people. Sina kwere. I believe in God. Baraka tele. Mchawi karoge. Nisifike mbele. Nina panda ndege. Weka pande tembele. Bingwai hai shine. Hadina chana kichina. Master Puerto Rico, mamacita, karia shina. El Habib, potkater, mse wavina. Dubai mafuta, nina miliki visima.
Pochinene, pochinene. Wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochinene, pochinene. Squeeze mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochinene, pochinene. Wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochinene.
Pochi, nene, inanukia mapene. Dada siku nyimi, kaukitaka useme. Pochi, nene, tunda lazima nimenye. Mama nikifulia, basi na wewe niteme. Shakesha kabundi bundi, shapigwa na vumbi vumbi. Mara kondakta, mara machinga, fundi fundi. Sapesa kakumbi kumbi, mishungi mitungi tungi. Leo Hanifa, kesho Hanita, kundi kundi. Usiseme wewe una mikosi. Omba Mungu mambo yawe kitu na boxi. Na mwanaume sugu achoki. Toka kija kazi mpaka na kuwa bossi. Walishani tesa mashosti. Hata busu nililitafuta kwa tochi. Kumbe dawa ya mapenzi ni noti. Sana chagua mimi kwenye bedi ya ukochi. Bing wine high shine. Adina chana kichina. Puerto Rico mamacita karia shina. El Habib potkater mse wavina. Dubai mafuta nina miliki visima.
Pochinene, pochinene. Wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochinene, pochinene. Squeeze mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochinene, pochinene. Wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochinene, pochinene. Squeeze mjini msingi pesa siyo masebene.
Zombie, V funny boy. I told you, bro, this gonna be a movie, man. WCB for life, baby. Best cities on top, and we won't stop. Period. Funny boy. I'm not a human being, mother. Funny boy, gang. Funny boy, gang.
It's the kids, baby.